Washimizi yo yifo Washimizi yo baba benu Sefigo tulelezi Sefige tini kanyamba maye babo Washimizi yo yifo Washimizi yo baba benu Sefigo tulelezi Sefige tini kanyamba maye babo Washimizi washimizi yo yifo Washimizi yo baba benu Sefigo tulelezi Sefige tini kanyamba maye babo Kipani mkonto nizipa mumba Kipani onka macholuzi Ye mkipa mavolo volo Ye mkipa makecha nanze mbisi zenya Kipani mkonto nizipa mumba Lesha onka macholuzi Ye mkupa mavolo volo Ye mkupa makecha nanze mbisi zenya Kipani mkonto nizipa muzizizwa Kupano onga matuluze mpi Ye mkupa mavolovo Ye mkupa makecha nanzi mpisi sema Zigesa mtobu mfana bafana Zigesa mponyo mfana No me kalebalisa Samki mfana wololo Zigesa mtobu mfana batema Wo zigesa mtobu mfana zizi No me kalebalisa Samki mfana wololo Zigesa mponyo mfana bafana Wo zigesa mponyo mfana zizi No me kalebalisa Zanki mfana maye babo Lecha ni mkonto nizipa mumba Lecha nonga matuluze Ye mkupa mavolo vula Ye mkupa mafesha nanzi mbisi sena
Balanje nabathandi bengoma emnani basho ngazilinye bathi mfana ingoma edlula le inuka njengezincaze khona kunjalo khona manjalo kwena hey shewethu yethi niyadela ishimane ngokuyibuka emafonini imajine ngamehla engqondo bese niyiphethele ezandleni Isho ngoba ngizwile kuthiwa nomfaka lokunjana wayengakaza ithi imbibi isidalo Wayeba ungena nje kamereni bese sidlalela amavidiyo ndabantu abasitshela ukuthi sekunjalo kanti usukela kuhlaza manje Uyobe usuyifakaza-ke ebhula mngoma mfoka ntule wawukhona ngisendela i-voice note yayibuya le emarisbeck kwandongwana yibomvana Ashila Temele Ithi ngiyawakhumbula amazwi akho emavetane mfoka nsele ma usho kanjena Uzungisize wethumbu ungasiqonde izidala isitsha sakhe eduze kwakho masesiyigomisile ukuthi sona siyisitsha sakho Ngisho ngoba ngeke uyithembe intombi ma isikujolele emfana Uyohlezi uyibalekela nje njalo Ngibese ngithi mina Vele wothuma mfoka mncube Uzusize ungangijikela indoda ngoba vele umuntu uyajika Linda mfoka ntule Jiko mfoka mkhwanazi Nize nisize ningangijikeli ngoba umuntu uyajika sandisele mfoka njawonje Oscar mfoka mkhabele stetsha mfoka mkhizi inkosi yama-staters emsiza umvele umfoka zwane umboniseni umfoka manqeba uthama umfoka cebekhulu nisize ningangijikeli madoda ngoba umuntu uyajika ushaya itshitshe umfoka mthabela kanye nozamane umfoka mthabela nize nisize bafethu nihlezini nami ngoba abantu bayajika ukwanje umfoka mbathe emthandeni kwamaphumulo usize ungangijikeli inkabi yami ngoba umuntu uyajika ngithi ngivume emnambithi e-150 kwaphela ubala wemngane wami uthi buwazi emhlumayo indawo ezwelisho umhlathi amahlabathi isigodi ngithi ngisegole eligola amadoda kwagoloko kawupheli bathi kuyoze kuphela isibindi sesibodo ngingasasho-ke phela umasombemu nehlathi ey'nkulu engathi baxubha ngezavile asambe ntenesha asambe qondani ifoka mthetha ngitheka ijimu ubathele ngentshulo ufike ubatshela ukuthi ngitheka ibona aboyibheka phela lezo nkomo zami sengayifuna manje ngoba basayipheka izidalo manje sebezidla negazi ngithekho imingci wezibhabhanane suka kuye wemanukelane uyoze kunukele nje ashila jemele
uye wathi ntunaka nemfana uye wathi ntiziqande matsheni ngemfana uzoyimela na uye wathi ntunaka nemfana uye wathi ntiziqande matsheni ngemfana uzoyimela na uye wathi ntunaka nemfana uye wathi ntiziqande matsheni ngemfana uzoyimela na khiphani wonke amathuluzi embizi khiphani zonke iy'nhlobo zedami konakele konakele manje yashimize yamadoda khiphani wonke amathuluzi embizi khiphani zonke iy'nhlobo zedami konakele konakele manje yashimize yamadoda khiphani wonke amathuluzi embizi khiphani zonke iy'nhlobo zedamu konakele konakele manje yashimize yamadoda
into nje wayithi mane kamashonisa wasidla isikweleti utshalwe yimina njalo wethu nginteneshe yadlula igijime esangweni akhakonina kwangqoba akubazwe bami sikhathele ngathi iphutha mzalo ngekusayithola nkr asambeni mashonisa lishonile ilanga.